ntawi ya chimwemwe ntawi yoko ndwesa zedi ntawi yokoma pomwejima punzira maomulungu po wasantula mu programino ya tisantule Bible choncho ndande ndichimwemwe chonse ndipo ndikutokozeni chifacho kala nani mu programu hii pomwejima kandimwa ya usantula maomulungu buku lopatulika kukambira ugenzi simpaka chivumbuluto tango yamba kumene buku la masalimo kote utilero mbale Osman Chiro Ramanda akale au kazigika musalimo Chapter 1. Timve mpamvu komanso kukhazikika kwa munthu wodala. Kodi ndizorani zomwe zimatsatira munthu amene Bible li mu chapter 1 cha masalimo amati munthu wodala. Mbale Osman Chiramanda ndiye mpunzisi wathu mprogramu iyi ndipo ndimuyitane pano kuti tikhalire limodzi.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Taonani Ambuye Mulungu wathu watipatsa somo ya tsiku la lero. Tile tiyene atitsogolere ndi mawu ake apa Matei 28 verse 20. Amene akunena kuti, ndipo onani, ine ndili pamodzi ndinu masiku onse, kufikira chimaliziro cha nthawi ya pasi pano. Tsono mu programu yata, tinali kukambirana kuchokera pa Masalimo 1 ndi verse 1. Momwe timayala maziko a buku limeneli, ndi kuona zinthu zoyenera kuchita munthu wodala. Ndipo lero pamene tisanthula masalimo 1 yemwe kuyamba verse 1 pa 6. Tiwone zamphavu ndi kusindikizika kwa munthu wolungama. Tsono ichi ndi chigawo choyamba cha buku la masalimo. Kumayambiriroko kwa bukuli kuli nkhani ya munthu mmalo mwachilengedwe. Bukuli likukamba za munthu wodala. Munthu wodalayu wasiyanitsidwa ndi munthu wosalungama. Ichi ndi chithunzi cha Kristu. Amine ndi Adamu wopimaliza. Pakati pa anthu osalungama, komanso pakati pa anthu onyoza. Tawi zina timamuganizira Ambuye ngati munthu womvetsa chisoni. Ndipo mwina, pachifukwa chosadziwika, nzithu zina zomwe anthu adamujambula. Zimuonetsa ngati kuti ndi munthu wosasangalala. Koma tifuna tinenenso kuti ndizoona kuti mneneri Yesaya akumutcha iye kuti ndi munthu wazisoni. Koma taonani, kuti mbuku la Yesaya, tikupeza kuti Kristu analibe zisoni, kapena kuti analibe zolawa za iye mweni. Teleta mvani pa Yesaya 53 verse 4 pali mawa kuti, zoonati, iye ananyamula zolawa zathu, ndi kuseza zisoni zathu. Koma ife, tinamuyesa wokomedwa, wokanthidwa ndi Mulungu, ndi wovutika. Kutanthauza kuti, zomwe zina muvetse chisoni, zinali zolawa zathu. Zimene ananyamula iye, osatiza iye mwini. Mwanjira ina tikunena kuti, Ambuye Yesu, anali munthu wosangalala. Ndipo moyo wake, unakazikika, pantendere ndi chimwemwe. Ten kuoneni za munthu wodala amene. Verse 1. Wodala munthuyo, wosayenda mupungu wa oyipa, kapena wosayimilira njira ya wochimwa. Kapena wosakhala pansi pa bwalo la wonyoza. Mau awa kufotokoza za momwe munthu wodala amakhalira. Ndiye mundime imene iti kuona mphamvu za munthu wodala ndi zinthu zomwe wakhazikikamo. Mundime yoyambayi tikuona zinthu zolakwika zomwe munthu wolungama sayenera kuchita. Tela mundime imene iti apezao magawo atatu amakhalidwe a munthu wodala. Taona ana akunena kuti munthu wodala sayenda mupungu wa oyipa. Sayimirira kapena kukhala mjira ya ochimwa. Ndipo sakhala pansi pa bwalo la onyoza. Mwanjira ina tikunena kuti munthu ameneyu amapanga zinthu zimenezi. Kapena kuti munthu amene amapanga zinthu zimenezi ndi munthu wosalungama. Iye amakhala ndi anthu wosalungama. Kapena kuti amakhala ndi anthu ochimwa. Amene amamukopa nalowa mgulu la onyoza. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Pano tikunena kuti, pamene munthu wokhulupirira alowa mgulu la anthu oyipa, ndiye kuti akutsika pa moyo wake wa uzimu. Kutanthauza kuti munthu wodala samayenda mu uphungu wa oyipa. Tsono uphungu umatanthauza malangizo. Kunena kuti, munthu wolungama sayenera kulandira ndi kutenga malangizo ya anthu osalungama. Asanga, kodi ino? Mumadziwa kuti ngakhale Ambuye Yesu yemwe sanali kuchita zinthu mweyeka. Kunena kuti chilichonse chimene iye amachita chinali kuchokera mchifuniro cha Mulungu Atate. Tereta mvani chitsanzo ichi chapaluka 18 verse 31. Ambuye Yesu ananena kuti, taonani, tikwela mu Yerusalemu, ndipo zidzakwanitsidwa kwa mwana wa munthu zonse zolembedwa ndi aneneri. Tsono pamene tiona mawu ya aneneri, tikupeza kuti ndiwo mawu a Mulungu, kutanthauza kuti Yesu anali kupita ku Yerusalemu pa upangiri wa Mulungu Atate. Tsono Ambuye Yesu anali ndi khalidwe locheza ndi Mulungu, komwe anali kulandira kwa uphungu. Pachimenechi Ambuye Yesu anali kudziwa chomwe iwo amayenera kuchita ndipo kumene iwo amayenera kupita. Nkhani yakuti anali kumvera Atate. Mwachisoni, kuti utumiki wathu wa masiku ano wambiriwu umayambika mosafusira ndi kumvera Mulungu. Tsono zotsatira zake sizikhala zabwino ayi koma zamanyazi ndithu. Kunena kuti, inu ndi ine tiyenera kumvetsera chifuniro cha Mulungu. Nkhani kuti ife ngati wokhulupirira sitiyenera kuyenda ndi kumvera upangiri wosalungamayi. Mwanjira ina tikunena kuti, pamene Khristu ayenda mu uphungu wa oyipa, ndiye kuti wachotsa chikhulupiriro pa Mulungu wake. Tsono mwina mwafunsa kale kuti, kodi anthu osalungama amenewa ndiwo ati? Yankho lapafupi lomwe likuti, awa ndiwo anthu omwe salabadira za Mulungu, kapena kuti ndiwo anthu omwe saopa Mulungu. Iwo sakhulupirira Mulungu ndipo amakhala ngati kuti kunja kuno kulibe Mulungu. Kunena kuti amakhala mwamtambasale, kutanthauza kuti munthu woteleyo sadziwa kuti pamafunika kuyamika Mulungu pa zonse zimene amalandira, monga mwachitsanzo chakudya chomwe ali nacho, moyo wathanzi umene ali nawo, ndi zinthu zina zambiri pa moyo wake. Koma iye salabadira Mulungu ayo. Nkhani ili pano ikunena kuti, pamene inu mukhulupirira mulandira uphungu kuchokera kwa munthu wochimwa, ndiye kuti mukudziyanika nokha kwa mdierekezi kuti akutoleni. Ndiye tikhoza kutanthauzira kuti tchimo limatanthauza kuti kusempha njira, kutanthauza kuti munthu wochimwa sakuyenda momwe iye amayenera kuyenda. Iyi ndi nkhani yomwe ili pa miyambo 14 verse 12, pamene pali mawu akuti, ilipo njira yooneka kwa mwamuna ngati yoongoka, koma matsiriziro ake ndi imfa. Nkhani kuti munthu amaona kuti njira zonse za munthu nzoyera pamaso pake, monga mamawu ameneyo apa miyambo 16 verse 2. Kunena kuti munthu wochimwa amaziona njira zomwe iye akuyendamo ngati zolondola pamene sizilitera. Tera ndi chifukwa chake mawu a Mulungu amati, woyipa asiye njira yake ndi munthu wosalungama asiye maganizo ake. Ndiwo mawu amtumiki Yesaya pa chapter 55 verse 7. Tsono nkhani ikunena kuti, inu ndine tose ndife wochimwa, monga mwa mawu a Yesaya 53 verse 6 amene akuti, tose tasokera ngati nkhosa, tose tayenda yese njira ya iye mwini, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulo ya ife tonse. Kutanthauza kuti Mulungu Atate anayika uchimwa wathu wonse pa Ambuye Yesu. Ichi ndi chitsimikizo chakuti inu ndine ndife wochimwa ndipo tiyeretsedwa mwa ntchito yomwe Ambuye Yesu Khristu anayigwira pakufera inu ndine. Kachitatu, tikunena kuti pamene inu mutenga uphungu wa munthu wosakhulupirira, ndiye kuti mukuyimirira njira ya wochimwa. Kutanthauza kuti inu mwalowa mgulu la anthu ochimwa, kapena kuti muli mgulu la anthu onyoza Mulungu. Ndi anthu onyoza ndiwo anthu osakhulupirira Mulungu. Kunena kuti iwo samangonkana chabe Mulungu ayi, koma amaonetsanso khalidwe lodana naye. Anzanga, sitiyenera kukana naye, popeza anthu odana ndi Mulungu ndi ambiri mmasiku athu ano. Tera inu mukhoza kuwazindikira anthu oterewa, anthu onyozawa, pamene safuna kuti anthu azwerenga Baibulo ngakhale mmasukulu athuwa. iwo safuna sokuvanza mamulungu aya kurondeuza kuti anthu otere alibe chilakola ako cha mawa mulungu okodedwa kodi inu mumakhala nacho chilakola ako cha mawa mulungu inu muyenera kudziwa kuti palibe chinthu choopsa ngati kukana mawa mulungu nkhani kunena kuti inu mukhoza kunyoza mawa mulungu koma tafani tsono pa miyambo 3 verse 34 pali mawu ochenjeza kuti anyozadi akunyoza koma apatsa akufatsa chisomo kutanthauza kuti ngati inu simungalandire chisomo lero ndiye kuti mulungu pamaso pa anthu adzakukanani tsono iyi ndi mbali ya zinthu zoyipa zimene munthu wodala sayenera kuchita tiletiye nditsopano tione zomwe munthu wodala amayenera kuchita verse 2 komatu mchilamulo cha Yehova muli chikondwelero chake ndipo mchilamulo chake amalingalira usana ndi usiku payamba ndifuna tione kuti pa Matei 12 verse 45 pali nkhani ya munthu yemwe anagwidwa ndi chiwanda ndipo chiwandacho chitatulukamo mzimu unayeretsedwa tsono pamene chiwanda chinakayendayenda kenaka chinabwelera koma chinabweretsa ziwanda zizake zisanu ndi ziwiri zomwe zinali zoopsa kuposa ichocho ndipo tikubva kuti munthuyu anayipa kwambiri kuposa amene anali poyamba ndiye nkhani yomwe ndifuna kunena pano ndiyakuti anthu ambiri amaganiza kuti chinthu chofunika ndiye kukonza moyo wake pang'ono basi osati kusinthatu kwathunthu aya koma tiwani kuti imakhala njira yoyitanira uchimo umene uli woopsa kwambiri pa moyo wake tera anthu otelo ndiwo amene chimwemwe chawo sichili mwa Ambuye ayi ndipo tikunenetsa pano kuti chimwemwe cha munthu wa Mulungu chili pakumvera Ambuye munthu wotere ndiye amene amapeza chimwemwe mmawa mulungu wokondedwa anzanga pa ulendo tikutsindika pano kunena kuti wodala ndi munthu amene amakondwera ndi kudzazidwa ndi chimwemwe mu uphungu wa Ambuye taonani mawa mulungu akunenera athu poyera pa 1 Yohane 5 verse 3 pamene akunena kuti pakuti ichi ndi chikondi cha Mulungu kuti tisunge malamulo ake ndipo malamulo ake sali wolemetsa tsono tiyenera kudziwa kuti pano sitikukamba nkhani yakusunga malamulo khumi a Mose ayi wakondedwa koma tikunena zakumvera upangiri wa Mulungu mwachisoni kuti anthu ena amakhala mmoyo wachisawawa chifukwa amanena kuti iwo anapulumutsidwa mwachisomo ichi sichimene mawu Mulungu anena tere tamvani mawu apa Galatia 5 verse 13 akunena kuti pakuti adakuitanani inu abale mukhale mfulu chokhacho musachita nawo ufulu wanu chothandizira thupi komatu mwachikondi chitiranani ukapolo kutanthauza kuti ufulu uwu tili nawo sichilolezo kondedwa chakuti mkhristu achite monga afuna ndi moyo wake nkhani ikuti ngakhale kuti ife sitiyenera kusunga malamulo khumi ndi cholinga chakuti tipulumuke koma sizitanthauza kuti tiyenera kuphwanya malamulowa ayi chimene muyenera kudziwa ndi chakuti inu simungakwanitse kusunga ndi kufikira pa mulingo wa malamulo a Mulungu koma tikuyenera kudza kwa Mulungu mwachikhulupiriro ndipo pamene tipulumutsidwa mwachikhulupiriro timakhala pamwamba pa lamulolo ndiye mawu Mulungu amatifulumiza ife kuti tiyenera kubala chipatso choyenera tsono kuti izi zitheke inu ndi ine tiyenera kulingalira mawu a Mulungu usiku ndi usana monga mwa mawu aja apa Yosa 1 verse 8 tere nkhani ili pano ikulimbikitsa kudalira pa Mulungu nthawi yonse izi zikhoza kuchitika pamene tikhala mnthawi yosanthula mawu a Mulungu osangochita ngati ganyo ayi wokondedwa tera Yakobo pa chapter 1 verse 24 ndi amene akunena kuti pakuti wodziyang'ana yekha nachoka nayiwala pompaja nali wotani nkhani ikunena kuti inu ndine sitiyenera kuchita moshashalika pamene tikusanthula mamulungu popeza ndiwo mkhalidwe umene ufanana ndi munthu amene amayang'anira pa nkhope yake pakalilole tere akachoka pakalilole uja amayiwala nkhopeyo azanga muyenera kumvetsa wakondedwa ndikuzindikira kuti mulungu alibe dongo solo kapena ndondomeko ina yomwe ingathandize wokhulupirira kukula mu uzimu koposa kudziwa mawu ake. Inu mukhoza kukhala munthu otanganidwa kwambiri ngakhale momwe njuchi imachitira okondwedwa ngakhale pa nkhani za mpingo, koma tikunenetsa kuti simungakule ndi ntchitozo ayi koma pamene mulingalira mawu a Mulungu usana ndi usiku. Haleluya! Kodi inu akwanidwa mumakhala ndi nthawi yochuluka motani pamene mulingalira mawu a Mulungu? Tinthawireni mu verse 3 momwe tiwone mphamvu ya munthu wodala, ndiye wokunga mtengo wowoka pa mitsinje ya madzi, wakupatsa chipatso chake pa nyengo yake, tsamba lake lomwe losafota, ndipo zonse azichita apindula nazo. Pano pali nkhani yakuti munthu wodala ali ngati mtengo wowokedwa pa mitsinje ya madzi, kutanthauza kuti munthu amene akhala mmawu wa Mulungu amakhala wodzazidwa ndi mmawu wa Mulungu monga momwe mitsinje imadzazidwa ndi madzi. Kunena kuti munthu wodala ndi amene amapyalidwa ndi Mulungu mwa njira yobadwanso kwatsopano. Mwa njira ina tikunena kuti munthu wodala si munthu wamba ayi amene alibe mphamvu ayi. Taonani pa Isaiya 61 verse 3 pali mawu akuti ndikakozera iwo amene alira maliro mziyoni ndikuwapatsa chovala chokometsa mmalo maphulusa mafuta akukondwa mmalo mwa maliro chovala chamatamando mmalo mwa mzimu opsinjika kuti iwo achidwe mitengo yachilungamo yakuiwoka Yehova kuti alemekezedwe. Mawu awa akunena kuti Mulungu sagwiritsa ntchito mitengo ya mchira ayi yomwe ndiyomera yokha. Kunena kuti Mulungu amagwiritsa ntchito mitengo imene iye wawoka yomwe ndi wanthu amene ndi wabadwaso kwatsopano, ndipo anthuwa amayikidwa munda wake kuti amtumikire. Azaka, ndifuna ndifunseni kuti kwadi muli wotsimikiza mu mtima mwanumo kuti Mulungu akhoza kukutumani? Kapena tifuse kuti kwadi ndinu mtengo wobzalidwa kapena kuti ndinu wobadwaso kwatsopano? Mwachisoni kuti pala anthu ena ambiri ndithu amene amakayikira mawu a Mulungu kunena kuti satsimikiza mu mtima mwawo kuti mawu a Mulungu ndiko kuunika kwa panjira yawo. Tereta mvani mawu apa Isaiah 55 verse 10 akunena kuti pakuti monga vula imakwa pansi ndi matalala kuchokera kumwamba yosabwerera komweko koma ikhathamiza nthaka ndi kuibalitsa kuipukitsa ndi kuipatsitsa mbewu kwa wodzala ndi chakudya kwa wakudya, momwemo adzakhala mawu anga amene atuluka mkamwa mwanga, sadzabwerera kwa ine chabe koma adzachita chimene ine ndifuna, ndipo adzakula mmene ine ndinawatumizira. Haleluya! Ndiye mawu awa akunena kuti mawu a Mulungu sabwerera chabe kwa Mulungu kufikira atakwanitsa cholinga chomwe Mulunguyo anawatumizira, kutanthauza kuti mawu ake ndiwo amene amatsuka ndi kupereka moyo. Tsono tabvani Masalimo 104 verse like 16 akunena kuti mitengo ya Mulungu yadzala ndi madzi, mikungudza ya ku Lebanoni ndi imene anayiwoka. Kunena kuti Mulungu amadzaza anthu ake wopyalidwawo ndi mawu ake ndipo amabala chipatso mnyengo yake. Nkhani pano ikunena kuti mtengo umabala chipatso mnyengo yoyikika ndipo mphamvu yake kunena ya Mulunguyo ili mawu a Mulungu mwene. Wokondedwa anzanga pa pano pali nkhani yakuti ntchito yoyamba ya Mkhristu ndiye kufalitsa mawu a Mulungu. kunena kuti chipatso chimabala mthawi yake. Kunanthauza kuti pali nthawi yobereka chipatso komanso pali nyengo yokolola chipatsocho. Nkhani ili pano ikuti ntchito iliyonse mutumiki wa Mulungu ili ndi kufunika kwake. Koma ntchito yayikulu ndiyo kufalitsa maa Mulungu ndi kuthandizira kuti abale chipatso. Kunena kuti ngakhale zimatenga nthawi kuti mtengo ubereke, inu ndi ine tiyenera kukhala ndi mtima wodekha chifukwa chipatso chimabwera pa nyengo yoyenera. 10:29 verse 4 mpaka 5 momwe tionamo mdalitso wa munthu wodala ndi nthawi yonse. Tele ndi mawu otsutsana ndi amene tikunena kuti koma munthu wosalungama ndi amene amagwedezeka. Verse 4. Anthu osalungama sali chomwecho koma akunga Mungu wowuluka ndi mphepo. Chifukwa chake oyipa sadzayimirira pa mlanduwo kapena ochimwa mu msonkhano wa olungama. Pano pali nkhani ya munthu wosalungama, kunena kuti mchitidwe wake ndi wosiyana ndi munthu wolungama. Nkhani kunena kuti anthu wosalungama amalandira ndi kutenga uphungu wawo umene uli woyipa ndipo sakondwera ndi chilamulo ngakhale kuganizira za Mulungu ayi. Iwowa nthawi yonse amabala chipatso choyipa chomwe ndi chosadyeka. Tele anthu oyipa sali ngati mtengo uja wopyalidwa mmadzi ayi umene umakhala wobiriwira komanso wokongola ndi wobala chipatso nthawi yonse. Tele kwenikweni wolemba Salimo pano anali kuganizira zakutsiriza kwa moyo wake weniweni. Iye anali kunena kuti moyo wake udzawuluzika ngati Mungu wa tirigu. Nkhani kunena kuti pamene tirigu akuwombedwa ndi kupetedwa, mphepo imawuluza Munguwo kotero kuti umatayidwa kutali kosaonekanso. Umu ndi mmene moyo wa munthu wosalungama udzatayidwira ngati chinthu chopanda ntchito. Tele ichi ndicho chithunzi chomwe akuonetsa pa Hosea chapter 13 verse 3 pamene akunena kuti chifukwa chake adzakhala ngati mtambo kwa mmawa ndi ngati mame asasuka mmamawa ngati Mungu umene mphepo iwuluza kudwale ndi ngati utsi wotuluka kukafwambira. Ndiye mukhoza kuona kuti nkhani ili pano ikuonetsa kuti munthu wosalungama adzatayidwa, sadzasamalidwa monga momwe mtengo umene wawisi umene ungabale chipatso ungasamalidwire. Ndiye tikutsindika kunena kuti anthu wosalungama ndiwo anthu wosafuna kapena kuti ndiwo anthu amene alibe ntchito, kotero kuti ukali wa Mulungu udzawachotsa ndi kuwataya kutali monga momwe mphepo iwuluzira Mungu. Azanga, ndifuna ndifunse inu wakondedwa, kuti kodi pamene adza Ambuye kachiwiri adza kupezani ngati wofunika kapena wosafunika pamaso pake? Verse 6. Pakuti Mulungu adziwa mayendedwe a olungama koma mayendedwe oyipa adzatayika. Pano ndifuna ndiyambe ndi kufotokozera kuti pamene tinena za kutayika tikutanthauza kusoweka kapena kusowa. Kunena kuti pali chilango chomwe chikudza pa osalungama wonse, iwo adzatayika monga mamawu apa mmiyambo 10 verse 28 amene akunena kuti chiyembekezo cha olungama ndicho chimwemwe koma chidikiro cha oyipa chidzawonongeka. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ndiye kukoza moyo wanu ndi moyo wanga umene ukudza mtsogolo. Teletavani ma olimbikitsa apa Mateyu 7 verse 13 mpaka 14 akunena kuti lowani pa chipata chopapatiza chifukwa chipata chili chachikulu ndi njira yakumuka nayo kukuwonongeka ili yotakata, ndipo ali ambiri amene alowa pa icho pakuti chipata chili chopapatiza ndi chepetsa njirayo yakumuka nayo kumoyo, ndimo akuchipeza chimenecho ali wowerengeka. Pamene tikumaliza okondedwa, ndifuna nditsindike pamawu akuti inu muyenera kulowa mʼchipata chopapatiza pamodzi ndi Yesu Khristu, amene ndiye njira, choonadi ndi moyo. Nkhani kunena kuti pamene inu mupitirira Khristu, kapena kuti pamene inu mupitirira Khristu mʼnjirayo, njira imakula ndipo njirayi imalozera ku moyo wachiwonongeko. Koma mawu a Khristu pa Yohane 10 verse 10 akunena kuti ndabwera kuti mukhale nawo moyo ndipo moyo wochuluka. Haleluya. Kodi inu akwaledwa, mudamulandira kale Khristu ameneyo kuti mukhale nawo moyo? Lero tilekeza pano, koma timasanthula Masalimo 1 kuyamba verse 1 pona 6, mmene taone zamphamvu ndi kusindikizika kwa munthu wolungama. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimuombiri mbale Osman Chiramanda poyala maziko makamaka kukazikamo lero Musalimu chapter 1 chifukwa mprogramu yathu yosatira tizalowa mu chapter 2 cha Masalimo. Koma lero tamva zambiri zamphamvu komanso kukhazikika kwa munthu wodala monga taphunzirira mmasalimo athu alero, Salimo 1. Programu iyi ndi mbali imodzi ya maprogramu angapo a mprogramu ya tisanthule Baibulo, omwe amaunika mawu Mulungu nthawi ndi nthawi mokhulupirika pano. Ndipo ndikhupirira mukhale mukutsatira ngati mwakhala musakutsatira, komanso mwina mwangu yambamu ayindiye tikhale limodzi kusanthulanso masalimo yenseyu kuti masalimowa matikhudza bwanji. Amene akutitsogolera mprogramu ndi mbale Osman Chirola Manda, ndipo zikomo kwambiri. Iye amafunanso chilimbikitso kwambiri kuchokera kwa inuyo omvera, choncho mkhoza kulumikizana nafe polemba makalata wanu ku tisanthule Baibulo box 52 Lilongwe, kapena SMS 0833500222, ndipo mukhozanso kutumiza email pa radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni zikomo.